Ni stupid ku argue na fools. So sezi argue na fool. Na kanga cool. Naona ma snake. Wameona check. Wakaanza ku drool. Ni kwako mushrooms. Najua magoons. Na angusha chwani. Unaona platoon. Imekuja mtani na wako na tools. Gojeni ni ash ni medi. Relax ni wafanya wa sound ready. Kulas mshari buwax. Sezi wa trust. Nini ka Sunday. Amnanga class. Missy and loss. Acha ni cheke. Unongea ni kaa we ndi boss. Unadai kulipwa ni kaa we ndi boss. Na unanitanga monene. Amjui nani mme cross. Ask your sources nani ndio sauce. Nini ka breakfast. Newton ma toast. Sausage samos. Amna asante. Cash cow katu lipani ma agent wanaende shaje. Ma posh kimbia kwa blogs. Endo katafte public support. Ubai nayo mkatu. Circle ni small, wa real ni wa few. Wengi ni ma actor. Nmesikia iko mtu wa mkono analia. Ati anataka kulipo kama contractor. Au ni ma cancer. Mfereji mefungwa kama iyo chapter. Acha satu wane nani atakukanja. Vilapo liko unakanjwa, unakula buzz. Niko umedandiwa, tunaongelea character. Si hata maziwa, lines na piga. Unaona tu red, kalilie masoja. Unavamiwa, wow. Ni stupid ku argue na fools. So sezi argue na fool. Na kanga cool, naona ma snake. Wameona check, wakaanza ku drool. Niko wako mushrooms, najua magoons. Na angusha chwani, unaona platoon. Imekuja mtani na wako na tools. Chila leo niko kazi na sina patience ya fiti na whisky na mimi na black. Paka madwanzi au ni mambili kimo wamesimama kwa shoulders za shark. Tama ya ganji nafanya BP na panda wivu inakupea heart attack. Wanaomba maji na hata sijamaliza kwa pepeta ini counter attack. Ati mna try? Ati kuniharibia image? Fuck your image. Tuonge ukweli naongea mavi unanusa sewage. Atufanani hatutoshani unalisha family unalisha village. Na kuanga boss unakuanga waka media kipu. Twitter wambia yondo leakage. Chungana na ras. Gold ndio kala kwa glass. Madranya wananiona wana blush. Drip ya mafala ina clash. Shindo jina mafano na trust. Udaku ni ufala, heshima ni must. Gossip ni ufala, heshima ni must. Na ukipima na crash. Unakula buzz, niko umedandiwa. Tunongelea character, si hata maziwa. Lines na piga, unaona tu red. Kalilia masoja, unavamiwa. Wow.